kuvugira ku icumu aborozi bo mu mirenge ya muko muhoza kimenye rwaza na busogo mu karere ka Musanze babona uburwayi budasanzwe bwibasiye ingurube zabo bwana Alex w'amahoro wororera mu murenge wa muko mu karere ka Musanze yabwiye Radio ya Amerika ko batari basanzwe bazi indwara uyu mworozi asobanura uko iki kibazo kiteye
rabu iza gufata autopsy yaramaze gupfa ingurube 38 zibyara hanyuma nyuma yaho haje gupfa izindi 12 ariko hari ibyana birenga hafi nka 120 bimaze gupfa kandi ngira iracyakomeza kuko n'ubu tuvugana naho tuvuye hari izindi bigaragara ko nubwo za nyina zagiye zisi ibyo byana ariko ibyana nabyo byari byarafashwe ibyo byana nabyo bikomeza gupfa hejuru nk'imfizi yari ihari nayo yarapfuye niko twageze mu ducika intege kugira ngo ubu ngubu icyo turi gukora ni uko twabwiye ko turi kubirebera abakozi iyi yigize bayinagamo bagataba kugira ngo bitaza kugira icyo bitera abaturage cyangwa se n'abandi bose
aborozi batangaza ko ingurube zifashwe n'ubwo burwayi zigaragaza kugira umuriro mwinshi zigacika intege zikananirwa kurya ndetse zikagaragaza kugira amabara ku ruhu bwana Ndayisenga Fabrice ashinzwe ishami ry'ubworozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi n'ubuhinzi rabu yasobanuye ko nyuma yo gukora ibizamini binyuranye bamaze kumenya iby'iyi ndwara
ibyo tumaze kubonamo ni izi ndwara ni indwara yo muri bakiteriya resitora cyane cyane ikirwa n'umwanda hari abantu usanga ari amatungo y'ingurube bakunda kuyorora bakunze kuyagirira neza isuku hamwe no kuba iyo ndwara iyo yahageze kwihutira kuvura hari imiti yabugenewe n'uburyo ugomba gukoreshwamo kuri serumu yarwaje iyo ndwara ivura igakira ariko bisaba yuko icya mbere n'isuku mu biraro abantu kwirinda ingendo z'amatungo
kuva indwara yamenyekana ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bwategetse imwe mu mirenge ikagize yagaragawemo ubu burwayi guhagarika ibikorwa byo kotsa ingurube kubera ubu burwayi bwanashyira impumu Jean Claude uhagarariye aborozi b'ingurube mu Rwanda yagaragaje ko bishimiye iki cyemezo
iyo icyorezo cyaje hari ingamba zifatwa aho kugira ngo gikwirakwizwe kuko abo bazotsaga baziguraga ahandi urumva hari urujya n'uruza izo muri ako gace karwaye zahava zikajya ahandi zikagurwa n'abandi biriya twabishimye cyane tunashishikariza n'aborozi bahegereye cyangwa bari n'ahandi igihe cyose hagize ikimenyetso kigaragara kubivuga kugira ngo habeho gukumira hakiri kare
kugeza ubu aborozi baravuga ko igihombo cyamaze kubageraho bakaba bataramenya amaherezo
kuvuga naba ari igihombo ntabwo kiri munsi ya 40 nkeka ko bizarengana 50 kubera ko nkeka ko ntazo zakira kandi nasigara kuko urebye indwara uko yaje nanubu tukaba nta gisubizo turabona bakaba baratutegereje tutarabona urukingo tukaba tutaramenya iyo ari yo aho numvise bapfushe 40 hapfushe 25 ubizi byose byafekta ubuzima bw'umuntu ku giti cye ariko bigafekta n'abandi bo ku ruhande cyane nk'abakozi abaturage babonaga akazi
bitisa aborozi cyane aborora inka inkoko ndetse n'ingurube kwinjira mu bwishingizi bw'ayo matungo kugira ngo bajye bagobokwa mu gihe bahuye n'ibyorezo
ingurube mu bwishingizi kandi zishyura na kujana kandi kiyongereho hariho nkunganire leta 40% umuntu yishyura itungo ryo kuri 60% zikamusuzaho 40% niyo mpamvu tuba dusigaza aborozi rero kugira ubwishingizi bw'amatungo kuko tuba tuzi yuko hari igihe biba ngombwa yuko ubwo ubwishingizi butabara umworozi kuko nko mu gihe cy'ibyorezo ubwishingizi buramutabarayo amatungo apfuye kandi atabigize uruhare
itangazo ryo ku itariki 20 z'ukwezi ryasohowe n'akarere ka Musanze umuyobozi w'ako karere Ndamuri Janvier yasabye abatuye imirenge ya muko muhoza kimenye rwaza ndetse na busogo kwihutira gushyira mu bikorwa ingamba zafashwe zirimo guhagarika ahantu hose habagirwa ingurube no gufunga ibyokezo byose by'ingurube muri iyo mirenge akarere kasabye kandi kwitwarwa ry'ingurube zivanwa cyangwa zijyanwa mu mirenge yavuzwe ribujijwe ubuyobozi bw'akarere ka Musanze basabye ko ingurube zipfuye zigomba gutabwa mu byobo birebire aborozi bagirwa inama yo kunoza ingamba z'isuku mu biraro harimo gukoresha ishwagari itwitse kugira ubukandagiro burimo umuti bukoreshwa mbere yo kwinjira mu biraro ndetse no kwirinda gutizanya imfizi n'ibikoresho bikoreshwa asunta kaboyi ibiryamerika i Kigali.